Chrissy. Unane Ocean, release the beats.
What time ya jendie bay? Uchirimia jendie bay. Eka wongu anka mewe frivia simu. Semi uwa fasobe na ubenya. What time ya jendie bay? Uchirimia jendie bay. Eka wongu anka mewe frivia simu. Semi uwa fasobe na ubenya. Suwa uchirimi yei Aho ni mpada zeni Okuku seku Onipa huye hu Adiei Onyankuwa mene nboko siya tafre Oni baby da mama nondabre Mpo Wachiri ya kukwa bumidi Wetutu ni takre Jani kwante mponse wanko
Ufiye ni mpa
Utamia jendie bay Se uchirimia jendie bay Mibisa Uripanda zeni ya yami ya bawa Uchiri unia, uchiri na jendie bay
Utamia jendie bay Uchirimia jendie bay
Eka wongu anka mewe frivia simu Semi uwa fasobe na ubenya
Utamia jendie bay Uchirimia jendie bay
Eka wongu anka mewe frivia simu Semi uwa fasobe na ubenya Mokosho exams a umfeli Soko interview umfeli Manija hunu seka kai Hope juma Emi enfama no nipa yedi Yeo nipa utami ye Dakeda utori upondanga Mwanda sani nyumwe bobo Kenye chaka fe
Utamia jendie bay Uchirimia jendie bay
Eka wongu anka mewe frivia simu Semi uwa fasobe na ubenya